Zigolidi chikomere abwezi ali mweseko eno kukonda ina odana na zose nchabe kumali kubwira tsiku ngani mbala lomwe ngoni maseko nayo izakona zokamba kamba sadzachuluke ngoni maseko ikadzatse zina ulendo wasijalina zabwino zodzakambene komaso zoiba sosa sabisa kandi mijedo zajedene ngoni maseko sidzakumvera ni musaope kuti isakhali lamba kumudzi kwawo kuchikande kuyembekeza mukayifundise doti kumweda chokera poti fumbi kufumbi kudoti tizabwere mukatayiranje ndalama zankhaninkhani nthawi bwanji usapatsa amasiyana ndiyena osowa kuti nzimu kumangono ukhale bata bokose sadzachite kuti amakobidwe ochuluka poti ngoni maseko ngakhale nkasaka ikhoza sagona mugeneza namo ikhoza kulowa musadzavutike kuichenetsa ngoni maseko kadzabwiyamba kusabwera poti osavala tina abadwa momwe ngoso tidzanga opanda kanthu asadzituluke tuchitungu wafuwafu adzukulu mtundu wanga womphawi ngakhale kobwelera mawondo mukadzenjedza kulireni ngoni maseko sidzamera chikuliranje chidzenje ngati kuti kwinaka kuti kapangitsa lenje kadoti basi pang'ono kongopha pfungwa ikadzamba kusungunuka ngoni maseko mtaka chisadzawakidwe tuchiuzizuisachiriza ngakhale kunga kamwala ka maziko kuzayimikida mkukwana kuopa anthu angadzabyalepo mbewu mkutaya miyambo yachikhalime poti sinagwe mu mphapaya ngoni maseko pokhala mdziko nkutheka idzasiya awiri atatu dzalandireni chipume chilichonse cha zipiya ndi yanu yanu mbumba imeneyo dzasamaleni musadzafuse kochokera chanu chizangokhala chikondi cha pobale Philadelphia olakwiridwa ndiye ngankhanikhani okhumudwisidwa ngosanena pano pa dziko nyengo yokhululuka ndino ngoni maseko isanatsamaye kuti mwina idzapeze bata uko idzapita chisadzalandidwe cha masiye chuma ngati chitakhalapo asadzayang'anidwe ndi lankhwezi ule diso kwana otsala dovu lisadzadza chiuchuchu pa mkazi wa masiye ufuna kulowa chokolo ungadzagwe ngati mvula kwana malenga mkwiyo pa ine idzagonekedwetu pasi pa mtengo wa kachere kunchewu pomwe tsinde lonse lagogoja lunkabina usa ikakhale pa ya masiye kuphata kuti mtundu wa mawa usadzasochere mkufufu zambiri
Vai a ficar por ti, tu sama calu. Te vendo na chance, eu quero.